sehemu sawa, sisi yemu bomba, chama cha taifa, Mungu alotuchagulia. Magufuli sawa, Mama Samia sawa, majembe ya taifa tulio yachagua. Tuna viongozi ngangari, wapiga kazi hodari, wenye mawazo ya mbali, hapa kazi tu. Ulio ahidi umetimiza, shule barabara umetimiza, hospitali na madawa umehimiza, hapa kazi tu. Kura yangu sasa ni mpe nani, eh.
Kama sio Magufuli,
Magufuli raisi wangu,
sio Magufuli,
na mbunge wangu awe nani,
sio wa CCM,
CCM namba moja, moja, yeah, ah,
ah. CCM
namba moja, anepinga ni nani, yeah. CCM,
CCM namba moja,
na Magufuli namba moja, CCM. Wapinzani mujipange, CCM mambo moto, wanja wetu wacha tutambe, hatubishani na watoto. Namba moja imeng'ang'ania, ng'ang'ania, ng'ang'ania mjini kote Tanzania, Tanzania. Pongezi kwa serikali yetu,
hongera Baba Majaliwa,
wendo waziri wetu, yeah.
Hongera Baba,
hongera kwa raisi wetu,
hongera Baba Umejaliwa,
uchumi umepanda, yeah.
Hongera,
kura yangu
baba,
sasa ni mpe nani, eh.
Kama oh, sio Magufuli,
Magufuli raisi wangu,
sio Magufuli,
na mbunge wangu awe nani,
kama sio wa CCM,
CCM namba
kama
moja, CCM, oh, namba moja, yeah, ah, ah.
CCM namba moja,
namba moja, anepinga ni nani, yeah. CCM,
CCM namba moja,
na Magufuli namba moja, CCM. Mbona mkarimu, mwenye busara ya kuongoza, piga kura sasa kwa Magufuli, Magufuli namba moja.
Sisi
yo ni pombe Magufuli baba,
namba moja,
namba moja,
namba moja,
Mama Samia Suru,
namba moja,
namba moja, Kasimu Majaliwa,
namba moja,
namba moja,
namba moja,
CCM namba moja, nani anepinga?
Lycos Empire, the major move.